Bobby, thank you for forgiveness of sin, for grace, for your work at the cross. So all the sins of our forefathers, Lord, we sing, dhambi za mababu,
dhambi za mababu zangu,
dhambi za kizazi changu,
dhambi za kizazi changu,
dhambi za ujana,
dhambi za ujana wangu,
zimekuwa
hukumu yangu.
Karura voices one more time,
dhambi za mababu zangu.
One more time.